Wanaompigia ni wapenjia ni wala la minister boy. Nimepotea, waliona mlala hoya kana void. Kumbe sikukosea, na watu wanaonisikia wana enjoy. Na squeezy nimeendelea, di mama metulia niko so she's like boy boy. Endeleza mishe mishe tengeneza do. Zesha soji weza atakwalisha slale 4-4. Zinduka chupa shuka kuwa business siji show show. Tavuta dionye husta siji fiche wana roast talk. House ipiti chocho zao, wana vinyongo. Kwanini mindo moto, one crop am chongo. Nona kana showbo, nao nikitema nondo. Nasema ahano sonjo mwanao, wabom. Kona wako na shombo zao na mawongo. Longo kacha mkongo na bao sijika songo. Kigongo, kamombo, kimombo, acha hongo, acha msondo, acha nyongo. And I'm the illest negro alive, watch me prove it. Jitose chuhu ule loss, au kukoach mafundi. Boss na ujuzi, so toes au mapos na uzushi. Kuforce makuzi, haitoshi kau na jones, lukuki. A rebel with a cause, rebel by birth, Rambo. You can't step on my shoes, I'm on Air Force, babu. One on test, ni wapuza kitoke, it's too shwangu. Swezi best na wanafunza mbona shell jewels wangu. Word up star, you know who you are. Wengine watakujaji unavyovaa. Mamangu ziba mdomo ili niepuke bala. Yeah, mamake hamkatazi cause she's a porno star.
Oh, imeisha yo, imeisha yo.
Imeisha yo.
Oh, imeisha yo, imeisha yo.
I'm the last man standing kutoka kitachangu. Last man standing kutoka kwa shule yangu. Natoka schooling kwa mkats kwa mrats. Nice, slice, slaki, tizi, slang. Dojo nimeunda kwa mtaa. Walio ona siendi mwili nyumba na nshanga. Afu, misuko, kipara, umetoga. Enzizo, kisuka, eti analiwa boga. Game nimetoka mbali kulikuwa mnaga ubogas. Ilikuwa kama ndoto na leo ndo na yaishi. Nikitazama nyuma, nimepita kibishibishi. Tumepoteza wanetu, nao ilifaa waishi. Mipango Mungu Baba, haitofaa kuleta ubishi. Wapumzike kwa mani, wanao bado tunaishi. Hamna uhakika wa kesho ila bado tunaishi. Mnahangaika sana, kuna asiye na mwalimu. Ninataka kubeba basi ni avae majukumu. Nguvu tunayo, nia tunayo. Basi uhakika bendera hiyo na ipepe. History tunazo, idea tunazo. Faridi na Isaac ilo neno lipepe. Hiso nchema waki bwana, muitete, muipeperushe duniani. Ye unajua njeje. Lalisha neno toka Africa, hamnaga siri. Hamnaga siri, neza fana na naasiri. Nalisha neno toka jungle, squeeze naona mipango. Simkufuru Mungu, baraka ziko kwa malengo.